Ndaba yo bien kubulira mukwano gwange Yonna yonna biva wansi mu mutima gwange Bingi tebijana kulimi lwange Gwe kirabe Sometimes mbeerayo mu mbeera zange Ndowooza ebintu by'okoze mu bulamu bwange Taata ne nkuyimbira obuyimba bwange Gwe bulabe Era kankuwe byonna Nkwagala nnyo ddongo by'omukwano Bonna gwakukumenya Ye mama tonsekerera Nkudde mu bigembasira Taata wange nsasira Next week tugende kumbaza devange Wanda wanda besonzo lango lorenzi wange Tuyita kone wajuma mukwano gwange Akulabe Ino vike ya yonsulira Sosolo mukasho masa Uye mama tonse kere You know I get you Every morning and every day That morning and every day Every morning Sabankuwe Era kankuwe byonna Nkwagala nnyo ddongo by'omukwano Bonna gwakukumenya Ye mama tonsekerera Nkudde mu bigembasira Taata wange nsasira Tugende ku mbazadde bange Esonzo la horole Nkwagala nnyo ddongo by'omukwano Bonna gwakukumenya